Remember where you got from. Zambian music published on CO.
DJ BM, aka King BM.
Mamu wana kuchi mwasini kuona hii. Mamu wana kuchi mwasini kuona hii. Nimonto watu sanga chitepova choncho. Nimonto watu sanga chitepova choncho. Nolo mukambe munyoze. Wakambe batu kwane. Songa dande mozo nyandela kumabe. Songa dande mozo nyandela kumabe. Ma, mwani wana kupaya sini mapaya hii. Ma, mwani uza kupaya sini mapaya hii. Mama mwali na mizira mama. Mama, mama mwali na mizira ma. Mama mwali na mizira mama.
Basieni ba polisi basemeze chuto yao. Osapanga maluma ya boza na kutomola mazina ya bantu. Iyo ni deformation of character. Aga kugurira Simon. Munamu wana kutichester. Kuchosa maseti kubantu. Chifugwa chaka nyimbo kashonongo. Ala, musieni mwana flyinge. Hii ni time yake. Ima munali kuimba, munali kujabwino. Sana kambepo. Bati mulibize kusendi ngangani za boza. Pama Facebooku na pama WhatsAppu. Chester anachita vaso. Famile sana chite. Na simuti toku ya mugwila. Mwana wa muzanu. Muzimbeleko chifundo. Kuma talent ya wanzanu. Iyo ni collect assassination. Ningani opanga. Chester bantu bambini ba mukonda. Wai muri na jealous yeso. Bamile ba panga kani zaso. Ni ba musician ni banzake.
Mamu wana kuchi mwasini kuona hii. Mamu wana kuchi mwasini kuona hii. Ni mtu watu sanga chitepova choncho. Ni mtu watu sanga chitepova choncho. Nolo mukambe.
Olo.
Munyoze.
Imwe.
Wakambe.
Imwe.
Batukwane.
Musa imbisa mwana mmasa.
Songa dande mozo nyandela kumabe.
Aimba kutala.
Songa dande mozo nyandela kumabe.
Lila Chester.
Mwani wana kupaya sini mapaya hii. Mwani uza kupaya sini mapaya hii. Mama mwali na mizira mama. Mama mwali na mizira.
Aya ni mafake stories.
Mama mwali na mizira mama. Mama mwali na
mizira. Ola pamile ninapewa. Nina Dauta. Nina mutumira phone Chester. Chester na mvira kutiba kugwira na kalo BG. Chester na seka pa phone. Akuti.
Mopawa.
Kuyesa kutumira kalo BG.
The mobile subscriber you have dialed is either outside the coverage area or has their phone switched off.
Kukatumira kumazulu.
Hello.
Natiwelo BG. Nangangani amine timverei. Kuti muchosa maseti ya batu. Iwe JK Darisona Chester. Nizoona olo ni maluma. Kakuti ni maluma. Bafu na chape kuti siriza. Pamine wapanga voice. Nima musician ni vanzatu. Ndaba chape tabachira 2016. Check this out.
Mamu wana kuchi mwasini kuona hii. Mamu wana kuchi mwasini kuona hii. Ni mtu watu sanga chitepova choncho. Ni mtu watu sanga chitepova choncho. Nolo mukambe. Munyoze. Wakambe. Batukwane. Songa dande mozo nyandela kumabe. Songa dande mozo nyandela kumabe.
Ma,
mwani wana kupaya sini mapaya hii. Mwani uza kupaya sini mapaya hii. Mama mwali na mizira mama.
Mama
mwali na mizira. Ma, Mama, mwana, mimi na mama. Mama, mwana, mimi na mama.
Basie ni mapolisi, basemeze chuto yao. Osabanga maluma ya poza na kutomola mazina ya bantu. Iyo ni deformation of character. Aga kugulila Simon. Munamu wana kutichesta kuchosa masedi kubantu. Chifukwa chaka nyimbo kasho nongo. Ala, musie ni mwana flyinge. Iyi ni time yake. Imwa munari kuimba, munari kujabwino. Sana kambepo. Bati mulibise kusendi ngangani za poza. Pama Facebook, na pama WhatsApp, Chester na Chitavaso, familia sana chite, na simuti toku ya Mugwira, mwana wa Muzanu, muzimveleko chifundo, kuma talent ya Manzanu, iyo ni collect assassination, ni gani opanga, Chester bantu bambini ba Mukonda, wai muri na jealous yeso, familia bapanga kani zaso, ni wa musician ni wanzake. Ha, baimu, baimu. Sina mpezele chifukwa ini. Kukuti wa Mugwira na Chester. Kansari na shoku mazabuka.
Mamu wana kuchimwa siniku wana ini. Mamu wana kuchimwa siniku wana ini. Ni mondo watu sanga chitepova choncho. Ni muntu watu sanga chitepova choncho. Nolo mukambe munyoze. Wakambe batukwane. Songa gande mozo nyandela kumabe. Songa gande mozo nyandela kumabe. Ma, mwani ona kupaya sini mapaya ini. Ma, mwani uza kupaya sini mapaya ini. Mama mwalina migira mama.
Mama.
Mama mwalina migira. Ma.
Ma.
Mama mwalina migira mama.
Mama mwalina migira mama.
Horror Records Production. Another Chester Productions.
Somebody baba go for the gun to paint it on my bow. Kaleka the mina data pay the day Senegal.
Are we sure? Ono ni makamba atitoksi duwasi wa kufaka sitango. Ah, achepa kuri uwe DJ. Verani sitango yake. Iwe DJ, faka sitango.
DJ BM, aka King BM.
Remember where you got it from. Zambian Music Promos.co.